waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Tirada dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus ee dalka Australia ayaa gaaray 5, iyadoo xannibaado dhanka safarada iyo kulamada waaweyn la dhaqan geliyay. Dhimashadii u dambeysay ayaa imanaysa iyadoo Ra'iisul Wasaare Scott Morrison uu uga digay in xannibaado dheeraada la soo rogi doono iyadoo dawladdu ay qaadayso tallaabooyin dheeraada oo ay isugu dayayso inay xakamayso fidida caabuqan. Qof kasta oo Australia soo galaya wixii ka dambeeyay maanta oo bisha Maars ay tahay 16, waa inay iskarantiilaan muddo 14 maalmooda, iyadoo sidoo kalena xeebaha Australia laga mamnuucay inay ku soo xirtaan maraakiibta dalxiiska muddo 30 maalmooda. Kulamada ay isugu yimaadaan dad gaaraya ama ka badan 500 oo qof ayaa sidoo kale la mamnuucay wixii maanta ka dambeeyay, laakiin mamnuuciddan ayaan saameynayn gaadiidka dadweynaha, suuqyada cuntada, shaqooyinka tayfifka wax laga barto, iyo waliba jaamacadaha iyo iskuulada. Inkastoo iskuulladu weli ay furan yihiin, waxaa dadka lagu dhiirigelinayaa inay kala fogaadaan oo ay isku dayaan inay qofba qofka kale u jirsado ilaa mitir iyo bar ama 3 talaabo. Waxaa dib loo eegayaa howlaha xarumaha lagu hayo dadka waaweyn, iyadoo ra'iisul wasaaruhu sii saadaalinayo in tallaabooyin kale lagu dhawaaqi doono asbuucyada iyo bilaha soo socda. Isagoo la hadlaya Channel 9, ayuu Ra'iisul Wasaare Scott Morrison uga digay shacabka in xannibaado kale ay fishaan, maadaama buu yiri ay dawladdu isku dayayso inay xakamayso fidida xanuunkan. Laakiin marka laga hadlayo xiridda iskuulada, Mr. Morrison ayaa sheegay in khuburadu ay sheegeen inaan waqtigan loo baahnayn in la xiro iskuulada.
At the present time, the advice is that that is not necessary, and the other issue that relates to that is children, I should say, on the medical advice that those at the lower risk end.
Waqtigan hadda la joogo, talada aanu helayno waa inaan loo baahnayn. Tan kale, talada ayaa ah in caruurtu ay yihiin dadka ugu khatarta yar ee xanuunkan, waa dadka waaweyn kuwa khatarta ugu weyn ku jira, ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Scott Morrison. Victoria ayaa waxaa looga dhawaaqay xaalad degdeg ah muddo 4 asbuuc. Premier Daniel Andrews ayaa sheegay in xaaladda degdega loogu dhawaaqay si loo hirgeliyo 14 maalmood ee iskarantiilka ee laga doonayo dadka dalka ku soo noqonaya, iyadoo ciddii jebisa la ganaaxi karo lacag gaaraysa $20,000. Xaaladdan degdega ayaa bilow ahaan soconaysa muddo 4 asbuuca, laakiin waxay u badan tahay in la sii wado. Mr. Andrews ayaa sheegay in tallaabadan ay lagama maarmaan u tahay sidii loo hakin lahaa fidida caabuqa.
These are not designed to have zero new cases. In effect, nothing we do can deliver that outcome.
Loogama dan lahaa inuusan gebi ahaanba caabuqanu fidin. Wax kastoo aanu samayno, natiijadaas ma gaari karno, oo xanuunku mar walba wuu fidayaa. Ee waxaan tallaabadan u qaadaynaa inuusan si xawliya hal mar u fidin, si aan uga hortagna, buu yiri, in cisbitaalada ay qarqiyaan dad bukaana. Mana aha oo keliya bukaanka xanuunka COVID-19 ee waa dadka qaba xanuunada kale, buu yiri, sida wadna xanuunka oo laga yaabo inay qalliin u baahdaan. Hogaamiyaha ACT-da Andrew Barr ayaa sidoo kale kaga dhawaaqay xaalad degdega magaalada Canberra. Mr. Barr ayaa ABC-da u sheegay in wasiirka caafimaadka ACT uu saxiixay xaalad degdega. Tan ayaa imanaysa kadib markii maamulayaasha caafimaadka Canberra ay xaqiijiyeen in caasimada laga helay qofkii labaad oo xanuunka qabaa, kadib markii nin 30 jir ah laga helay caabuqan maalintii axadda ahayd. Mr. Barr ayaa sheegay in joojinta fidida caabuqu uu yahay mudnaanta waqtiga dheer.
Decisions that we take now are not just for a week or 2 weeks.
Go'aankan aan maanta qaadanay ma aha mid asbuuc ama bilo oo keliya, ee waa mid loo baahanayo ilaa tallaal loo helo xanuunkan. Iyadoo dhowaan la arkay safaf loogu jiro dukaamada, ayaa sababtay in dukaanka cuntada ee weyn ee Woolworths uu soo rogo saacado u gaara inay wax gataan dadka da'da iyo kuwa naafada oo keliya, si loo xaqiijiyo in dadkaasi helaan alaabta ay u baahan yihiin. Laga bilaabo berita oo talaada bisha Maarsan ay tahay 17 ilaa 20 bisha oo maalin Jimca, dukaamada waxaa loo furayaa oo keliya dadka da'da iyo kuwa naafada ah subaxii inta u dhaxaysa 7 ilaa 8 subaxnimo. Mr. Andrews ayaa sheegay in inkastoo ay habboon tahay in dadku ay gataan alaabo dheeraada haddii ay dhacdo in markaasi ay karantiilmaan, laakiin waxaa mas-uuliyad darro ah, ayuu yiri, aana loo baahnayn inay gataan waxyaalo aysan u baahanayn muddo asbuucya ama bilo. dalka oo dhan khatarta ay wajahayaan dadka duqeyda ayaa la qiimeynaya iyadoo dhimashadii u dambeysay ee gobolka New South Wales lala xiriirinayo xarunta Dorothy Henderson oo ah goob dadka waaweyn lagu xanaaneeyo haweeney 90 jir ahayd oo xaruntaasi deganeed ayaa sabtidii u dhimatay xanuunka coronavirus sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee gobolka New South Wales maamulayaasha caafimaadka Queensland waxay sheegeen in haweeney 77 jir ay u dhimatay xanuunka dhimashadaas ayaa ka dhigaysa dadka Australia u dhintay xanuunkan inay guud ahaan noqdaan 5 premierada gobolka New South Wales Gladys Berejiklian ayaa sheegtay in isu miisaamida in dadka la difaaco waa dadka waaweyn iyo inaan la cilayn ay tahay caqabad jirta.
Oh look, it's a very difficult issue around aged care because you want to protect people in aged care facilities but you also don't want to prevent them from
arrimaha la xariira dadka waaweyn waa kuwo adag sababtoo ah waxaanu rabnaa inaan difaacno dadkaas laakiin sidoo kale ma doonayno inaanu u diidno inay arkaan ama la kulmaan dadkooda ay jecel yihiin ama qoysaskooda dhammaan dadka galaya gobolka Tasmaniana waxaa lagu qasbi doonaa inay dawladda siiyaan halka ay degan yihiin magacooda iyo adreesyadooda taasoo qayb ka ah baaliyada talaabo lagula dagaalamayo fidida xanuunka coronavirus. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.